watu wangu wa content creation, imagine ukiwa na 1500 uweze kwa sababu microphone hapa kwa duka yetu. So tuko na hii, hii ni 1500. Tuko na hii ya 2K. Inakaa hivyo. Hizo ni for 2K. Tuko na hii ya 3K, inakaa hivi. So microphones ni hizi ziko side. And then this is the case. Then tuko na hii 3500. The mics ziko hapo ndani. Tuko na hii 4K. The mics ziko hapo na receiver. 4K. Tuko na hii 5K. J Mary. The mics and the receiver. This goes for only 5,000 Kenyan shillings. Tuko na hii 6K. Mic na the receivers. Imagine ukiwa na ukiwa hata na pesa kidogo uwezi kosa mic hapa. Hata kama wewe ndo unaanza content creation, unaweza anza na hii 1500. Ukiendelea tu hivyo unapata hizi zingine. So ukitaka kuzipata unaweza visit our website www.atenzahomeappliances.co.ke ama unaweza kuja kushop na sisi. We are located at former Nakumat Lifestyle or the current Naivas Lifestyle, Mezza 91, shop number 2.